Kwira obutitizi ngatandise okuba omwavu olwabali olyomi atuli wengenda ebigambo bisalanga obwambe ndabikumita nnyo bisongo bubiringa ng'omusito ndabikawa nnyo mama mama biringa ng'omususa konze kanneekweke obaoliawo naawonawo kati ekimbabuddeyo ne gye nneekwese baatuse abantu boogera bw'otaba mukuma oyinza osula enjala bakalosule batwale ebyobwereere bakusuzaawo akalimuko ate nga tebakakole kati nzibya amatu nankuba mukubi mizinga naawe ziba amatu banakuba mukubi kijinja ngabyetoba w'amatu bakala olumu obwavu tebimenya magumba kelele peke yake ndababuse atayagala tombuusa kwesinasanyusa kitegeeza siri kusanyusa oyo atanjagala kiba kitegeeza tolinjagala wamma banjagala muliwa njagala musala endongo ab'ebiti b'ebizito mwe tunaabalaba enkeera wamma banjagala muliwa njagala musala endongo babe miti baby sito kufuna balabe nge
kopete miti na yete bigula mere
bakubantu
kabogele na yoyo poko poko
ate toja migambo
nebali na byakola bambi mokeza njala uya
bantu
songa mele songa mele songa mele
arak
manye ebigambo kobiwa obudde awo ofuuse kusembo jukira wali abajega nga balya ku bigambo oyo gw'osinze naye alina okwogera manya omunafu musasire bw'atayogera n'alyawa naye alina okwerippa amulabe ng'omunene ow'effiti n'omumanyi oyo taba na nsonga fakenda ate bugeja nti agese eddagala wano mwami magumba kabako yanfuukire bweritawona anfuma okamala nange nsituse amundabidde kamuŋambire nange simwagala
abantu abamu bwe bubadde bwabannaabwe bwakusobya ayagala ate gwoba wetonda ekyo nedda nedda sigenda kwetonda wesisomesa panapana
tebalina